Ni mnanipenda, sasa wa forget atafagani nikienda. Music in my heart, talent na do. Nothing support a song for the set many line. I recall back what you want. Mleni pamotisha nothing got talent yangu. Nimeifikisha deni niko nao, yenu na promise kuilipisha. Jumleni yaka strong, vile walinitisha. I'm next expect more, sitawa let down. The siku ifit, mleni pa the ground. Ingawa young, samleni taking. Nothing got my haters wangu, well heparing. Deep kwa hati yangu, nina wathenk. Vile nimefika nyindo menipiga jack. Meza di kupray, God asini forsake. Deep kwa kili yake, asini forget. Hey.
Ishakuwa kubwa.